Aloha po'oana kako. Ovono o la'a kea chan.
A ovono o kalimahana kuho luliang.
O ke ia kala iwa ka lua kumalima o pepe luali. He po'a o no ke ia. O ka wahi pana no ke ia la o ia no o haena. O ka pela ana o ke ia hua o lelo. Hu a e nu a. O lima huli kamakani olu olu o haena. O maka noe ka ua o haena. Ka ua maka koi o haena, ka olelo no eao o haena. Ka manao o ke ia olelo no eao, ke hili nei ka ua o haena me he pahila. I ka waka hiko ho una ke a kua o pele yahi i aka ke kai kaina o pele e hele i haena kawai. No ka hopu ana ya rohi au ipo, ka pele ipo. Ua keo kona ui no leila. Ho ea o hii yaka I haena kawai, a I ka hii yaka ike ana ya lohi au ipo, ho maka o hii yaka e aloha ya lohi au. No leila ho o ipo ipo o hii yaka me lohi au, a ka maupopo lea o pele I ka ho o ipo ipo ana o lohi au me hii yaka. I ka ho ea ana I Hawaii ho o make o pele ya lohi au ipo. Mahope, ue o hiaka, pipi holo ka au. Mauno ko kako ka ko'o ya haena me na oli me na mele. E ho'olohe I ke ia oli nahe nahe o haena. E ho'olohe mai I ke ia mele. E ho'ohana hana ia aina wahi o haena.
Ka polilo ua e ka ua aloha. Amma kana o I e hi I mai nei, hi I po I a e ka vai a mau, ka makani ka olana o ka aina.
Aloha Saturday everyone, I am Kalimahana Kuho Luliang.
I am La'a Kea Chan.
Today is February 25th, it is a Saturday. The word of today is haena. You spell haena H-A-K-A-K-O, okina E-N-A. The wind of haena is lima huli. Ka ua maka ko I o haena is the olelo no eo, or wise saying. The rain of haena feels like the sharp edges of a knife. Long ago, pele and hiiaka traveled to haena in search of lohi au ipo. Pele uses hiiaka to entice lohi au. They both end up fighting over the sweet lover of haena. In many songs and dances of Hawaii, you can hear about their argument. Both sisters fall deeply in love with haena's handsome man. In the oli you just heard, you can hear haena's famous places. It reminds us of lohi au, hiiaka, and pele, and their fight over lohi au.
Happy Saturday!